umusozi uhinzeho ingano buriya ni abahinzi bashyize hamwe bakora gahunda yo guhuza ubutaka bahuza ubutaka ubwo bahinga igihingwa kimwe kuko ngo ntabwo ari umuntu umwe ahubwo ni abahinzi benshi bahuriyeho
noneho hasigaye tugahinga kijyambere dukoresheje ifumbire y'imborera n'imvaruganda
impamvu twagize morali ni uko twari mu byishimo byo gufata seritifika y'inyigisho zatambutse zerekeranye no gutera inka intanga
Ima mashine nkuko warubaje akora imirimo myinshi itandukanye. Imashini ubwayo ishobora kuba ari imwe mu gutunganya ubutaka, mu guhinga ubutaka bw'umushike, mu kubucoca, mu gutera, mu kubagara, mu gusarura ndetse no kwikorera kuko zirikorera n'inka kamionete kimwe n'izindi zose.
Kuko ari ahantu hashimishije, nazibonye, narebye, numvise, nabonye kuko zifite akamaro.
Cyane cyane bimpa isomo ryiza cyane, nkurikije kiriya gitoki. Kibiro ijana nabonye kigura 800,000
ndashaka gusubiza ku kibazo cy'uramugaro baje ati dukeneye imibyara za fia kwako iresista kuri kirabiranya mugende mu mutangira gucukura imyobo hahandi mwemeshe mu mudugudu
rega amatsi kiganiro cyane nagiri gufashe kuzamuka mu iterambere
ngiye twifurije ikaze nshuti bakunze ibikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kiganiro cyacu cy'umusitiri mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero aho turi mu isoko rya Ngororero nyine turi kumwe rero n'abahinzi bazanye ibihingwa byabo bakaba baje kubivuza ni ivuriro ry'ibihingwa twagira ngo wenda dutangira ikiganiro cyacu turi kumwe n'umuganga w'ibihingwa
nitwa Dusengimana Aimable abantu umwe mu bafasha abaturage barwaje ibihingwa
nakoze cyane dusanze rero murimo wenda abatahari hano twababwira ko na hantu mu isoko munsi y'umutaka mucaye mu mutaka mugari cyane ahantu mufite intebe n'abazicayeho bafite ibihingwa byabo ibi bintu mumaze igihe kingana iki mubikora mwasobanurira abatwumva ibyo ari byo
gahunda ni gahunda yatangiye ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ikaba ari gahunda imaze kumenyerwa n'abaturage cyane aho baba barwaje ibihingwa byabo bakadusanga hano ku minsi izwi n'amasaha azwi noneho rero tukareba ikibazo bafite tukabafasha
aha rero dusanze wakira mu bita bakisi ubu n'abarwaza babanganya ibihingwa byabo
aba tubita abahinzi ariko noneho aba barwaje kuko barwaje ibihingwa murabona ko babazanye ibihingwa nk'uko umuntu n'ubundi ajya kwa muganga afite umurwayi akamujyana kwa muganga
turagira ngo rero noneho mutangire harabo dusanze mwakira ubu uyu nguyu twumve muraho mukecu mwitwa nde
Florida Mukantambara
Florida waje kuvuza
naje kuvuza uburwayi ntabwo inzara igiye kutwica turahinga nkaho twasaruye ngo turye umurima wose ukarangira utariye
ukavuga kandi tubona hano mu isoko ibintu byuzuye
biraza ariko ntabwo ariko twese tubizana
utuye hagana waje uturuka he
Ruhunga
Ruhunga ubwo ni muhe murenge
Nyakariba Torero
noneho rero twagira ngo mukomeze mu abaduteza amatwi bumve uko iyi gahunda ikora ubwo muganga niba ubanza bigenda bite
dutangira tubaza umuhinzi amazina ye
nitwa Florida Mukantambara
mu mudugudu
Iruhunga Nyakariba
umudugudu wa Nyakariba ngira ngo nakagari ka Torero hanyuma waje kuvuza iki gihingwa ufite kigwa
ari kuvuza ikibazo cy'imyumbati n'ikibazo cy'insina nuko na nihusahuse hari insina nakuraga igitoki kuvyo nakiguraga 2,200 nkaba natishobora kutanga mituweli ariko insina iraturuka hasi rwara amakoma yagatukura nazanye imyumbati dore uko nyihinga igitari cyose mu nkirangire nta myumbati nakuraho ngo mbe nazana no ku isoko nkureho nanjye agafaranga cyangwa mbone n'icyombye
Foroide ndabona kuko wazanye hano umwumbati imyumbati yawe imaze ingana iki igeze igihe cyo gusarurwa cyangwa nibwo ukiyitera
igihe cyo gusarurwa kuba wakura ukazana mu isoko cyangwa ukarye
ndabona yazanye amababi yace
kuko ewe hejuru sinashoboye kuzana igiti ariko ubu nta biti nakuramo ngo nkurebo nabura ngo n'icyo ndya mbese umurima wose warashize
ni ukuvuga ngo mu murima afata igice cy'igihingwa abonye cyagaragayeho uburwayi
ni ukuvuga ngo afata igice abona akiriho ibimenyetso by'uburwayi nicyo watuzanira nkuko mubona hano yazanye amababi y'umwumbati agaragaza ibimenyetso by'uburwayi
nuko hari muramurubwira natwe tubonereho kumva
hari ibibazo tuba turamubaza hano Florida iyi myumbati yawe iteye mu butaka bungana iki ni nka metero zingahe kuri zingahe
ni nk'iterasi
yewe ntabwo ari itarasi rimwe mbese n'ahantu nuko ndi umukecuru sinashobora kuba
ariko ni hanini
ni hanini
yose imeze ifite ibimenyetso
ifite ibimenyetso guki
iyo muhinzi amaze kutuzanira igihingwa cye kifite ibimenyetso dutangira tureba ibimenyetso ni nabyo turimo gukora kuko ahangaha twirinda kumubaza byinshi kuko tumaze tukareba ibyo nako turimo tubonesha amaso yacu none y'ikindi dukeneye kumubaza tukamubaza Forode y'imyumbati se ugereranyije mu myumbati nk'icumi urabona ko hano watuzaniye imyumbati urwaye ufashe nk'imyumbati nk'icumi wasanga harwaye mu nk'ingahe
umva ubwo bwaho buturuka usanga mbese igiti kimwe kurenganye ni ku giti udumuntu atera igiti kuva hano wenda tuvuge igiti kihagaze hano ugatera hano hari igihe usanga igiti cyaha kirwaye cyaha ngaha kitarwaye ikiriya kitarwaye ndetse bigenda intaro ngasanga mbese irwaye ariyo myinshi kirenza imizima
hano iyo tugeze hano tuba tugomba kukuzuza ibimenyetso tubonye ku gihingwa murabona ko
nk'aha ngaha muruzuzaho ibihe kuri iyi fishi ndabona mufite ifishi
hano dufite ifishi imbere yacu turagomba kuzuza tugaragaza igice cy'igihingwa kirwaye ni iki
kuri iyi fishi mwanditseho umwirondoro w'uwazaye umuhinzi wabonye iki igihingwa kirwaye mukandikwa n'ibimenyetso
hariho umwirondoro w'umuhinzi hakabaho igihingwa yazanye hakabaho ubwoko bw'icyo gihingwa ikindi tubaza umuhinzi ni kubaza uburyo uburwayi bugaragara mu murima nyirizina niba uburwayi bugaragara hamwe cyangwa se niba bukwirakwiye hose kuko uburwayi buri hamwe buba bifite icyo bivuka niyo bukwirakwiye nabwo bufite icyo bivuka imyumbati yawe urebye uko wayibonye mu murima ni nk'umurongo murwaye ni imyumbati irunze agatsiko cyangwa ikwirakwiye hose uburwayi ubonye hose
ndabugwajije buri hose nahakora nk'ibiro 300 ngereranyije hose iyi myumbati yashoye nahakora nk'ibiro 300
iyo tugeze hano tuba tugomba kureba ibyo bimenyetso twabonye noneho kugaragaza ibyo ari byo aha ngaha mu bimenyetso twabonye harimo kubemba kw'imyumbati murabona yuko imyumbati yahinduye ibara hakaba harajemo utubara tw'umuhondo muri yagombye kuba ari icyatsi kibisi hakabamo amababi yagiye akobana ndetse no kugabanuka kw'amababi urabona nk'utu tubabi twagiye tuba duto cyane tukayipfunyarika ibi rero bitwereka bimwe mu bimenyetso by'indwara ya virusi imyumbati ikunda kurwara bikaba bigaragarira hano ku mababi
indwara ifite izina abahinzi barayizi cyangwa irazwi
abahinzi bakunda kuyita ngo ni ububembe bw'imyumbati yabenze
ububembe bw'ibyondo bw'imyumbati
icyo gihe rero iyo tumaze kubona ibimenyetso tumaze kubigaragaza tujya ku tukamenya n'uburwayi ubwo ari bwo tujya ku nama turagira umuhinzi niba ari umuti turamwandikira cyangwa se niba hari izindi nama twamugira hano rero umuhinzi wacu Florida urabona yuko ububembe bw'imyumbati musanzwe mumenyereye mububona akaba ari indwara iterwa na virusi
uko muyita
ibibembe
iyo myumbati rero yabembye kugeza ubu bushakashatsi ntabwo bwari bwabasha kubona umuti twakwandikira ukaba wateraho hano kugira ngo iyo myumbati ibashe gukira ariko noneho hari inama twakugira zo kugabanya ubukarihe bw'uburwayi mu murima wawe icyo ukora bwa mbere mukecuru ni uko iyo umaze kubona imyumbati yawe imaze kumera ukabonamo igiti kirwaye uba ugomba guhita ukivanamo wamara kukivanamo ugacukura umwobo munini ukagitabamo kubera yuko hari udusimba tunyura ku iyi myumbati yarwaye dushaka kubona amatemba giti yo kunywa atunga icyo gihingwa sibyo utu dusimba niba tuvuze turumye uyu mwumbati muzima urwaye tukagenda tukaruma wa wundi muzima ni ukuvuga ngo turawanduza ni byiza rero ko umaze kubona n'umwumbati urwaye ugomba guhita uwuvanamo ugacukura icyobo ukawushyiramo ikindi ugomba gukora ni uko hariho imbuto z'indobanure hariho imbuto zihanganira buno burwayi sibyo gishefu ariko noneho imbuto biragaragara imaze igihe kinini ihingwa ni ukuvuga ngo ubudahangarwa bwayo bwaragabanutse noneho ubushakashatsi hari imbuto bwashyize ahagaragara zibasha kwihanganira buno burwayi iriya mbuto yatubuwe n'ikigo cyabishinzwe kibishinzwe ariko hagataho iyo itari yakugeraho nawe ubwawe ubasha kwitoranyiriza imbuto ubundi ntabwo ugomba kujya gusaba mugenzi wawe imbuto utazi uko imirimo ye wari uhagaze ugomba kujya gusaba imbuto mu murimo utarigeze ugaragaza uburwayi nawe mu murima wawe ugomba kwitoranyiriza imbuto hakiri kare mu gihe uteganya kuzahinga imyumbati uzajya mu murima wawe witegereze igiti ubona ko nta burwayi cyagaragaje ukibika ukwacyo ikindi twakugiraho inama ni ukuba wabasha gusimburanya ibihingwa imyumbati n'ibivuye mu murimo uvuyemo imyumbati ukaba wamara nk'umwaka atongeye guhingamo imyumbati ugahingamo ikindi gihingwa kugira ngo na bwa burwayi bwasigaye mu butaka buzabe bwarangiye
cyacu rero uyu mukecuru Florida nyuma yo kuba avuje igihingwa cye kibigo cy'imyumbati hakurikiyeho undi muhinzi wazanye we igihingwa cy'ibigori
baramutseho
se
nitwa nde
Kizimana Damascene
turutse mu buye mudugudu
Manogo
mudugudu wa Manogo umurenge
Ngororero
igihingwa wazanye ni iki
kigori
wahinze imbuto waguze cyangwa ni imbuto rusanganywe mu rugo wahinze wabuze ubwoko wahinze wahinze imbuto isa gute
cyatsi
ibara ry'icyatsi iriya niyo bita fa cha 719 niyo wahinze hanyuma ibigori byawe bigeze mu ruhe rugero bitangiye guheka ariko byose bimeze gutya ndabona bikiri bitoya bitabyatangira guheka hanyuma wahinze ibiro bingahe n'utubwire ibiro wahinze tubasha kumenya ubuso wahinze uko
bimeze bitanga
ibiro bitanu ngira ngo ziyiko kiro kimwe gihinga kuri ari eshanu ubwo wahinze ari makumyabiri n'eshanu kimwe cya kane cya hegitari hanyuma turebe ibimenyetso biri ku iki kigori cyawe bigaragaza uburwayi ngira ngo urabona aho amababi yatobotse urabona ko harimo no guhindura ibara bikava ku ibara ry'icyatsi yigana ku ibara ry'umuhondo impamvu rero iki kigori cyabaye umuhondo ni ukubera ko hangiritse inzira inyuramo ibigitunga yaba ari amazi yaba ari n'ibindi bitunga igihingwa ubu burwayi si uko ububona mu murima wawe bwaba buri ahantu hamwe cyangwa se bugenda bukwirakwira hose wadufasha kutubwira ibindi bimenyetso waba warabonye uretse ibyo tubasha kubona hano
ibimenyetso nabonye ni uko iyo kimaze guheka kitatewe umuti kiruma icyo cyahise kiragenda kikunga kikabora
noneho tugerageze hano gutanyura kino kigori urabonamo hano ibintu bimeze nk'amavuta ubonyemo n'agasimba ibi bintu bimeze nk'amavuta ni umwanda w'aka gasimba kaba karanyuze hano sibyo iyo ubibonye ubundi aba ari ikimenyetso kigaragaza ko harimo agasimba nta gushidikanya rero iyi ni nkongwa y'ibigori ni nkongwa irye ibigori iyi nkongwa rero ikabiza mu murima ikabasha gutobora cy'ikigori ikinjiramo imbere ikangiza ibice bitandukanye yahera hano mu ruti yagera mu mababi niyo mpamvu twagiye tubona bino bimenyetso iyi nkongwa rero ubu umaze kubona irwaye ukaba umaze kubona umurima wawe umaze kurwara ukaba utuzaniye hano ku iri vuriro ry'ibihingwa ntacyo wari wakora muri uyu murima wawe
wabyarwara narabagaye ariko bigakomeza bikagwara.
Nta wundi muti cyangwa ikindi kintu wigeze ukoraho?
Nta kintu nakozeho.
Iyi nkongwa rero hari umuti uyivura, tugiye kukwandikira hano umuti ukabasha kuwugura kugira ngo uziko hano hirya no hino bacuruza inyongera musaruro hano muri isantire ya Ngororero. Ntabwo urabura ahantu uragura umuti hose, hari abacuruza inyongera musaruro. Hari umuti witwa Supermetirine, hano turabikwandikiyeho. Supermetirine akaba ari umuti uvanga n'amazi, uvanga mililitiro 20 muri litiro 20 z'amazi, ugatera rimwe mu cyumweru. Ariko iyo uburwayi nk'ubu ndabona ubuzanye butari bwakomera cyane mu cyumweru kimwe, ubasha kuba bwa busimba bwa bunyabwiyana twari tubonye hano buhita bupfa, sibyo? Ariko ntabwo umuti wonyine uhagije, hari n'izindi ngamba wagombye gufata kugira ngo uburwayi bwe kujya bukwangiriza imyaka. Mu ngamba zindi twakubwira harimo nko kubagara, kuko iyo ubagaye bwa busimba ntabwo ubona hano bwihisha. Ikindi twakugira inama, hari ubundi buryo n'abaturage babimenyereye bajya batega iriya nkongwa, ugatera urubingo ruhande rw'umurima wawe, aho kugira ngo nkongwa ijye mu bigori ikagenda igahugira muri rwa rubingo. Niyo mpamvu badusaba rimwe gutera n'ubwatsi ku miringoti, aho kugira ngo nkongwa ijye muri bya bigori iragenda ijye ku rubingo, kuko urubingo n'ibigori biri mu bwoko bumwe, igahugira aho ngaho. Ikindi noneho twakugiramo inama no gusimburanya ibihingwa. Mu gihe uvanyemo ibigori ntuzongere guhingamo ibigori, uzashyiremo indi myaka nk'ibishyimbo, noneho kugira ngo nizasigara mu butaka ziko uzabona ibizitunga, kuko nkongwa y'ibigori itandukanye n'ubundi n'ibindi byonyi by'ibishyimbo. Ubwo rero tukaba tujya inama kujya gushaka uyu muti tukwandikiye.
Turi kumwe n'ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Ngororero.
Nitwa Dusemana Leonidas, nkaba ndi agronome w'uyu murenge wa Ngororero.
Leonidas, rero tusanze hano muri uyu murima w'umuturage, twari tumaze kuganira n'abahinzi bari baje ku ivuriro ryanyu aharuguru mu isoko, ariko noneho muranamanutse. Ese bigira aho bihurira kuba muvurira abaturage, abahinzi mwari kumwe hariya mukaba mumanukanye mu mirima yabo, bihura bite?
Iyo tuvurira abahinzi ku bihingwa bazanye bigaragaza uburwayi, rimwe na rimwe akenshi tubona ubwo burwayi tugahita tumenya ubwo ari bwo, tukaba twamubwira umuti ari bukoreshe tukanamugira n'inama. Ariko hari ubwo tureba ibimenyetso tubona ku gice cy'igihingwa yazanye, tukabona ntibiri kutugeza neza ku burwayi nyirizina, tugafata gahunda yo kujya gusura umuhinzi mu murima. Ni muri urwo rwego rero umuhinzi twaje gusura hano yazanye igihingwa cye, ariko biba ngombwa ko tunamusura mu murima kugira ngo turebe mu murima we uko bimeze, uko ubwo burwayi bugaragara mu murima.
Uku kuba se mugera mu mirima y'abaturage, hari icyo bibafasha muri ya gahunda ngari yo kurwanya indwara?
Biradufasha cyane.
Ubwo ndavuga ni gahunda y'amavuriro akorera muri aya masoko.
Iyi gahunda y'amavuriro ifite akamaro kanini cyane, yaba ku bahinzi, yaba no ku rwego rw'iyamamaza buhinzi. Nkatwe dushinzwe ubuhinzi, iyo abahinzi baje kuvuza ibihingwa kwa diza ordonance tubakorera, hari inama tubandikiraho bakagenda bakazikurikiza bikagira icyo bihindura mu buhinzi bwabo bityo umusaruro ukiyongera. Natwe nk'urwego rushinzwe yamamaza buhinzi biradufasha cyane kuko nko mu gihe gishize mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 twakiriye abahinzi benshi kuri clinic umunsi umwe bagera kuri 86
ku munsi
wa clinic umwe. Nubwa mbere ngira ngo byari bibayeho mu gihugu n'abadukure ku rwego rw'igihugu baratangaye kuri uwo mubare. Ibyo byatumye dutekereza kujya hasi dukora kampanye yo gutera umuti duhereye kuri ya masite tubona havuyeho abahinzi benshi baje kuvuza no kuri iyi site naho twabashije kubatera ku masite manini. Iyo yagezeho ubu ngubu rero usanga ikibazo cyarakemutse byadufashije mu by'ukuri guhagarika icyo kibazo bitewe n'umubare munini twari twabonye waje kuri clinic.
Iyi mirimo tureba kuri iyi site yari yagaragaje uburwayi nayo
bwari bwagaragayemo unagiyemo ubona ibimenyetso ariko nkongwa yo nyirizina yarapfushye
kuvuga ngo hari ikizere cy'uko bazasarura mu gihe iyo baba bataje kuvuza ibikori byabo byari bibe birangiye
cyane rwose. Iyo batavuza nta musaruro namuke bari kubona, ariko kuva baravuje bakavuza hakiri kare twabashije kubafasha imiti tuyiterera ku gihe ubu musaruro uzaboneka nta kibazo. Mbere rero aya mavuriro ataraza wasangaga abahinzi bahura n'ikibazo gikomeye cyane, bararwazaga ubwabo ntibamenye ko banarwaje hanyuma bikagabanya umusaruro. Nubonye ko yarwaje akajya kubacuruza imiti y'ibihingwa akagura umuti atazi icyo ajya kuvura icyo aricyo, rimwe na rimwe umuti yaguze ugasanga urabyangijeho kugira ngo bikize. Ubu ngubu nyuma y'uko ivuriro rihagera baravura ikintu bazi icyo aricyo bagakoresha n'umuti bandikiwe n'umuganga ubifitiye ubumenyi buhagije, hanyuma wa muti ukagira icyo uhindura muri bwa buhinzi bwe bwa burwayi bugashira umusaruro ukiyongera. Bitandukanye na mbere ko wasangaga bahura n'ikibazo bavura n'ibyo batazi, rimwe na rimwe ntibanavure kuko baba batamenye n'ikibazo bafite ubwabo. Ubu ngubu barabasha gusobanurirwa bakamenya ikibazo bafite icyo ari cyo, bakamenya uburyo bagomba kukirinda n'uburyo bagomba kukirwanya mu gihe cyabonetse.
Umuntu no gukurikirana imirima byariyongereye kureba uko ibihingwa byifashe mu murima kuko bazi ko hari icyo bari bukoreho igihe basanze hari ikibazo hari ababungane.
Birumvikana kuko izo ni zimwe mu nama tubagira, ubu barabasha gusura imirima yabo kenshi babona hari ikibazo kirimo bakaza kwivuriro hakiri kare bakavuza hakiri kare bakagirwa inama bakabasha gukemura icyo kibazo kitararenga inkombe.
Reka tubashimiye mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Tukaba twagiri mu karere ka Ngororero aho twaganiriye n'abahinzi bitabiriye isoko rya Ngororero ahakorera ivuriro ry'ibihingwa, hamwe rero n'abavuzi b'ibihingwa bakaba batweretse uko ivuriro ry'ibihingwa rikora. Turabashimiye rero namwe mwese tubashimira, kandi tunabibutsa wa murongo wa telefone mwahamagaraho ku bibazo, ibyifuzo cyangwa ibindi bisobanuro mwakenera ku kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi ni wa murongo 41 27. Turakomeza kandi kubararikira ikinamico ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikaba inyura kuri Radio Rwanda buri wa mbere saa 2:45 za nimugoroba. Turabibutsa kandi ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kira n'ikiganiro kuri televiziyo, icyo kiganiro kikaba gitambuka ku wa gatandatu saa 3:30 za nimugoroba. Naharo dusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubararikira ibiganiro byacu bitaha, tunabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zikurikiyeho. Kumwe n'uwizeye Imana Marie Gorette.
Uwizi nyakurazi nduka mu musesa gahinga.
Uriya musozi uhinzeho ingano, uriya ni abahinzi bashyize hamwe bakora gahunda yo guhuza ubutaka, bahuza ubutaka ubwo bahinga igihingwa kimwe, uwo ngo ntabwo ari uw'umuntu umwe, ubwo ni abahinzi benshi bahuriyeho.
Nyone hasigaye tugahinga kijyambere dukoresheje ifumbire y'imborera n'imvaruganda.
Impamvu twagize morali ni uko twari mu byishimo byo gufata seritifika y'inyigisho zatambutse zerekeranye no gutera inka intanga.
Ayo mamashini nk'uko warubajije akora imirimo myinshi itandukanye. Imashini ubwayo ishobora kuba ari imwe mu gutunganya ubutaka, mu guhinga ubutaka bw'umushike, mu kubucoca, mu gutera, mu kubagara, mu gusarura ndetse no kwikorera kuko zirikorera ni nka camionette kimwe n'izindi zose
kumuko ari ahantu hashimishije nazibonye narebye numvise nabonye ko nkuko uko zifite akamaro
cyane cyane bimpa isomo ryiza cyane nkurikije kiriya gitoki kibiro ijana nabonye kigura ibihumbi umunani
ndashaka gusubiza ku kibazo cy'uriya mugabo rubaje ati dukeneye imibyare ya Zafia kwako iresista kuri kirabiranya mugende mu mutangira gucukura imyobo ha handi mwemeshe mu mudugudu
rega mati kiganiro cyane nagiri gufashe kuzamuka mu iterambere